Leo na wafundisha selling setup wanangu. Sawa? Ukishindwa na hapa, tunenda kulima nyanya. Kama kawaida uwai mwanangu, sija mashamba yenyewe akachukua yote. Ukawa umekosa forex, umekosa na kila kitu. Sasa sikiliza, before that tunaanza kuelewa concept alafu ndo tuigarili. Sikarili kitu kabla ya kukuelewa nini. The issue it is buying and selling. Sasa hapa tunaongelea in terms of selling. Wapi tuuze? Sawa? Okay, mbele yetu hapa tunai candle. Sawa? Ambapo on the previous videos nilikuwa nawaambia this candle upande wake wa juu hapa ini the highest price. Tunasemaje on the highest price? Price above the highest price huko juu. Sawa? Hii tunaita the buying side. Sawa? Na price below the lowest price huko chini tunaita the selling price. Sawa? Tayari tumeshaligundua hilo. So, what next? Tunakuja tunaambiwa kendo ya mbele ambayo imekuja kutokea for instance ni kendo ambayo ilikuwa ni ya bullish. Kutokana na hili funga hapa, I mean ya bearish. Nyingine ikaje ikasema ilikuja huku, sawa? Sorry, chora vibaya vibaya hapo lakini hivyo hivyo. Hichi kitu tunakiita the bearish engulfing, right? Sawa? Kitu ambacho tunasema ni nini? Fibonacci anatuambia this is 0% and this is 100%. Mzungu anatuambia nini? Anatuambia kwamba tukiona the bearish engulfing basi to sell. Lakini ni wakati gani sahihi wa sisi kusell? Ndipo kitumia idea Fibonacci anarudi anakuambia huku kuna zone ya 61, huku kuna zone ya 50, huku kuna zone ya ngapi, anajua yeye, sawa? Kitu ambacho tunakisubiri au ambacho inabidi tukisubiri ni nini? Inabidi tusubiri the retracement ambayo itarudi kwenye hii zone ambayo itakuwa ni ya selling side kwenye this previous candle. Kwa tutaangalia hii zone imejialign vipi na zone labda za Fibonacci, sawa? Kitu ambacho kitakwambia subiri retracement, sawa? Kisha ndio ufanyeje? Usell. Sasa kusubiri na retracement sio tu kwamba usubiri retracement ukiona imefika kwenye 61 au ni 50 kwenye golden zone yako wewe ndio ufanye nini? Usell. No. Lazima tuwe na ishara kwamba the retracement imefikia mwisho ama retracement imekosa nguvu. That is to say at this area tutahitaji nini? Rejection candle ambayo itakuja itatokea na itafunga upande wa chini, not upande wa juu, not kwenye hii zone, sawa? Ifungie upande wa chini. Hiyo ndio itatuambia kwamba the rejection it is over, tunaweza tukaingia. So tutafanyaje hapo? Kama tumeona the place kuingilia ni hapa chini, sawa? Stop loss yetu itakuwa ni kwenye hii kendo ambayo imekuja kutupa sisi nini? Buying selling side hapa, sawa? Kwamba kwenye buying side yake ndo stop loss zetu zitakapo range hapa. Sawa? Alafu our entries zinakuwa hapa. Kwa nini tuingilie hapa na tusiingilie huku? Ukiingilia huku chini mpaka unafika kuja kukuta huko juu, unaweza ukaona count labda dola 15 loss. Lakini mimi niliingilia hapa naweza nikaa na count dola 10. This distance ndo ambayo itatofautisha, sawa? In case price imeenda sio. Lakini in case price inakubali, sawa, inashuka paka labda kwenye TP ambazo ziko hapa, wewe umeingilia hapa, unakuja kutokea hapa, utakuwa labda na dola 5. Lakini mimi nimeingilia hapa na kuja kutokea hapa, let's say nitakuwa na 15. The distance between hapa na hapa. Kwa hiyo knowing the right place kuingilia is the very important thing. Sasa let's go kwenye mfano. Tumeshatoka kuchora mistari yetu, kitu ambacho nilikuwa nakuelekeza, sawa? Issue inakuja kama hivi sasa. Price ina hii candle ambayo nimetoka kuelekeza, sawa? Ina buying side, ina selling side. Price imevunja, imeingia on the selling side, na pia price imetoa reaction hapa with this rejection candle. Kumaanisha nini? Kwamba the bulls hawana nguvu kuendelea to push on this side. Sawa? Price came hapa. Stop loss zetu tulisema tunaweka hapa. Price came to retest, ikaondoka. Hii hapa pattern nyingine ambayo tunakuja kuiona, sawa? Tulikuwa na buying side, tulikuwa na selling side ambayo ilitokea, sawa? Price came, ikavunja this selling zone, sawa? Price ikaja kwenye ku retracement, sawa? Retracement, mwisho wa retracement ilitupatia rejection candle, kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Rejection candle gani? Rejection candle ya bulls ambayo ituambie the retracement is fucking over. Tupate kuingia kwenye nini? Kwenye market. Kama hiyo haitoshi, hii hapa nayo ilikuwa ni nyingine. Sawa? Hapa. Hii candle ili vunja upande wa pili, sawa? Baada ya kuvunja upande wa pili, hii rejection candle, the bulls rejection candle came kuonyesha kwamba retracement hazitaenda kuvuka upande wa pili, sawa? Na hata zikivuka, stop loss zetu tunaweka hapa. This is the right place to sell. Uta sell mpaka wapi? Unaitafuta the next level. Uta sell mpaka wapi? Utaitafuta the next level. So hata price ikiwa ime break, ikija ku retest, we have this the rejection candle. Ambao rejection candle natuambia the bulls have no power kupandisha huko juu, kitu ambacho kinatupa sisi opportunity to sell until the next candle. Thanks for watching. This is Algo. Shout out.